dadko iska haya sidii kaamka abooshar uu leeyahay iska haya sidii xalintiyo iyo sidii khilaaf sho afshii Berlin saarfaday in iska kooyni oo bilahay erroon afsho bilal saari kaamki abooshar uu leeyahay mayba siina ilaankii hore gudoomiyaha aan hayay oo haddana gudoomiyuhu ku ah Suleiman Boora Malanka leeyahay yasiini mil ulbinaan oo la sii kaamka la sii 20 sano agreement ee lagu qori heshiis ee lagu qori dadkii dhulkaasi lahay iyo hanguurini miilal ka dhasi miila ilaahay hoob u sheero iyo ka wareejini waana Suleiman aan gudoomiyin Suleiman Aadan Hussein Suleiman Boora Malanka ilaa erow gudoomiyin lagu bilaabo saacadaasna kaamka miil u sahay ha ku wareejini miil unku dheereyn halbooslay dhatiyo ka jaru ya ku wareejini adanna warkamay ba ka wareejiyay gudoomiyi ku higeenka koowaad abniga siyaasadda degmada
bismillaah eediyada amaad santiin wali baan ku salaamayaa gudoomiy ku higeenka arimaha bulshada degmada Baydhabo saaso kale gudoomiy ku higeenka gobolka siyaasada maising lana iyo bulshada kale meelaha ku qayb galib assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh saaso kale wali meelan koynaa sahorbaliin sheegay kaam kan le raw sheesharo ama abooshero lambasiin ka saw yabuugay irafaadiyay haniinagnagti marar badan saas dartay geek wayn koynay inuu kaamki meel hordan degnaay meel ariri ananti hayti hatana meel shaqsi leeyo oo dadkii shacabki degnaay oo kaamli tibilka gumaada waa hayti saas dartay ku guurini gudoomiyihii oo kaamka Suleiman Aadan Hussein weeba in sheegnay meelan ku dheereyna halboos lama boosan dhahayta way balana meelankaasa gud sheesharo way gudoomi ku ahaan Suleiman Boora maamulka gobolkii degmada iyo nasaasan sheegan iyo intana dugsiga soob way singlana wada shaqeyn fayl dadkii kale oo saasalana insha Allah meelaha gabgabay
bismillaahir rahmaanir rahiim kulaysada dadkan horta in sheegan horta bulshada baydo walin sheegan horta walba ni horta kaamanka isku yaraayaan kaamarkan bad buujina bal hatmay meelan koynay ani oo kaam oo abooshero oo way wadadki digneey way bo kan walniga kaas walniga haade walaayahay maduuna gudu galni xaqiiqdo ma ogaani ani oo wal dad oo kaam kasi bulshada digneey tii nolliti oo masmeeli wal kuwejisayeen ani dad walnun kharaan wentadkiin helidayna ku fayl walaas wali halkii aan ka gabagabayni ani Suleiman Aadan Hussein gudoomi oo walba isku ku hay gudoomihi kaamki oo isharo haad bulkan banaan oo muddo 20 sano warqad iyo adeeg iyo xaq qoran ani oo kaamkas ka noolada kor oo qofnu gudoo ha korn hadii aboodan halaan dib u wareegi doonaan kaamkas ta dib u gadad kor masar dhul oo yooliin oo shaqsi liin ka sheegan ani lu ku helo dhulki degnaado koran ani way buu kaamkas ka noolada bulshadina dhabaato iyo nay antoy kale iyo khilaaf siin tiin antar la ku reeba maana liinka deegna martim lan alla lanki kaamki oo isharow degnay awl kaamka degni kaamkan uu lugada gudoomiyeeshay noo sidiisankii ee lanki heeyad maamul shakhsi lan allanki ilaahay bulanka dhiib oo wal hadlafada kaamki oo boo isharo gudoomiyaha Suleyman uu si ku lahariiday daladdi ee daryalu kaamka dalad maynin dange ee oo kaamkan Suleyman boorame wali buu un maamulki goobli degmadii annana maduuna muddo arantan haninnagti wali halan aragnay ani un geeka kaamka isugu dhanba hal milka wada weeln ee oo inshaal goyn Suleyman gudoomiyeeshay oo dulkan banaan oo liin hali maamul ugu warqadid liinshaani bulshadii degnaayti ogin ani oo ka wareejin antaas ya go'an heeyadaha samafalka maamulka shakhsiyaadada antiiba wali buu gargaar degdeg gargaar bani aadamna wadoono kaamka saasan ugu adeen lankaasan walaagi liinhay oo ilaahay baan qalfi umutaas ideeji ah yelliin ka diibe lankii li kor meerada kor lankii dhah kooy kor waatay lanba wali buu walaaga lankaaday liin dibas ma la kor lanba sidii walka bas uu sitaal laakiin ma in sheegane anilik gudoomin ee lankaas bulshada meel degnaaytay san dood meel wal jaran meel wal umadun wal faa'idaha ku halaas anuu san ka adeega anuu si koogn wabilay toofi
bismillaah sida arday maamulka gobolka baa in sheegayo oo gobolii degmada isla jaran ee sadii oo in sheegan leey unun ay idsanna unumadii kaamka khilaaf ku kooy daladi maayne danga hayti kooyni la hadalni wali arnay walankan gudoomiyaha ee walaa khilaaf san dhagal inuu siin ku maslahaayaan raal lahaada kolkooha bururteen lama kolman raasan sidoo kale ni daajideen man raasan walaala etin dad muslim ee garaabe ee garaabtee waa etin unu siin lahay sina tookudun 70 iganaahi walaa siin ku gal inuu siin ku gaadane raal lahaada erni ee no diideen dadkii madaas arday golkaas yaro arday booski yar ee dogdal lahay tii iyalsha no diideen meeliyada hayti walin aragnay unu madal adimayni dan hadii unaana mir mujtamac ka noolada kor mahayna horta bariir yahaytay hatan sida maamulka in sheegi dooga way ka gaabiyaan aha in meeli daleelahayti oo lugu haay waa maaragnaada lugu haysada wakiil lugu eeyi oo arrin lugu sheeni 20 sano oo kal wargad ee maamulka lugu jeey maamulka isugu haay borgadii oo baqaade oo noon taas la ayni hadii uu daladi maynin dan ayna taasnu waa ilaahay kan gargaar aan oo gudoomiyihii maynin dan ee maal Usmaan Maxamed Yuusuf ha idiray meeliyadii hayti aragday walaagi ruuha ku hadal i ari hal arigaan maamulka saasa aragday in sheegan heeyada samfalka intii wakiilku ah intii wal hawe do masaakinta man kaalmay tafadaas lan kale raa Suleyman Booram iyo han idigshi iyo aragday kaamki sugaay idigshiin ah usuga lugaashii ah usuga wallahan ka dhiibo kora usuu in sheegan kora wa billahi tawfiq aan in warkeenta ka gaabiyaa.